akicheka lokole. Unanijua mchokos, napenda kukutania toto chuchukos, kwa ndani nafinya kukulisha kwa mapos, oto na kupulizia ukiniacha totos, nani atakufanyia? Mana mimi bila wewe kama kitu, bila pepa simtaki mwenginewe, mana kwako donadeka.
Master like a monster, and this is the good master.